Omusajja Christopher Okello Onyum agambibwa okutemula abaana bana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center asindikiddwa mu kkooti enkulu atandike okwewozaako ku misango ena egy'obutemu. Omulamuzi omukulu wa kkooti ento ye Makindye Sarah Basemera yasindise fayiro ya Onyum mu kkooti enkulu ku biragiro bya ssaabawabi wa gavumenti Lina Nguzi. Ssaabawabi akiikiriddwa abawabi ba gavumenti Jonathan Muwaganya Osa Anakiza abategeeza kkooti nti okunoonyereza ku misango kuwedde. Omulamuzi Basemera asomedde oludda oluwawaabirwa obujulizi obugenda okukozesebwa ku musibo ono era n'amuzzaayo ku alimanda alindirire kkooti enkulu lw'enaamuyita abitebye.